bilooyinkii ka dambeeyay waliba saran ka hay qiimo la shalgado shidaalka magaalada Baydhabo walibana koronka uu ka shidaalka saameeyay sababay burburka wadada weyn ee Iskiraasa magaalada Muqdisho iyo magaalada Baydhabo baabuurta shidaalka sheena jaran ee magaalada ayaa waliba nagadana hanu safar dheer hangalayaan magaalada waan iyo ku kooyan dhanka magaalada Baladweyne walibana qayb ku eta qiimo kororka shidaalka ku jira magaalada hanu kumida darawalada ka shaqeeya wadooka mooto bajaajka magaalada Baydhabo iyo wayba ku hadalayna suusan saameeyay shidaalka qaali u wi
shidaalka aan ma baneen saameeyayneeyo intee mayna raay orda booydoogi haddii kor li hiri jaray iyo orda qaalane bilaawte si markaas in qaalo ku baaqda wala radiisi oo saas aba maaragnaa oo tootagaasane bilaawde ilaa hadda wala saas u saas dhameeyay hore abdullahi alaagii intii la dejiyay inoo soo laayay ma shidaal qaalow iyo walba masuuliyadaas
bismillaahir rahmaanir rahiim aanu maale aadan ala saaf koofarteen ga soo hinjis neew saawinta oo shidaal ka maan saameeyay oo wadad oo yabiya formulaire siyaag mudun atana baawrteed hawreed iyo atana joorti waa dhan media shaar saas gaarin kana atana shaaran badan ma galaa atana way raagalaa majaran saayan insaamayni oo hataa kiliitir meel galaa niyo ee sodon iyo afar door sodon iyo afar kuwan galaa hataa kiliitir mudun dadkin iyo aanu hataa kaaba kiliitir sodon iyo afar taa galat atin kursiin lugu deji dadkin iyo nus door yaa ki gofatay ka galaa saad jeen insaamay
maray horta abdur rahim ibraahim maxamedu oo lan qoro jeeri shiraalka atan tikisto wadaw wadayn ku walaan wada jidku biyo walaan ku goyo walaar kasto galo way hor halka liter hal door ama hay hata halka liter hal door ila ma senti hal door hal senti samala shar maray wal same horta ta saaseerto oo natan ingeesi male leelu no hashan de liter shan dollar gaga jarne shan ibar amala nagare mis meega qarno li dollar yu laakiin ta daa iska lahayd isla qofkii wal oo saasa dibayta ma nihaya
dhanka kale Ibrahim oo kumide dadka kaalmo shidaalka kale wadooyinka magaalada Baydhabo iyo faafayn kubi qiimo hadda la shalsay sidoo shidaalka iyo sidii u sahay marshay hore
walaay ma ay min balaarti Ibrahim sag dayrali yaray kulli bariyal ku horta shidaalka qaalawi ila raayay kulli isbeddel may dhayeen ilaan wadadii la maray ama ila raayay walaayirka wareegida nagatay shidaalka la xamar tirusni ku kooyay oo booyda ku kooyay oo jidka wadada maray tamay ku sheenow gal nagaday bilidweena kulli isbeddelka asa jaray shidaalka saasan qaalay awl halka liter may bagada janay 1.1 gadaanay benzinka tada 1.3 deeri naftadana awl hal dollar lagadaa ilaaks tamay balagada hayeen hal dhabi lama kulli isbeddelka zaidka asa kooyay wallahi horta awl may hay ada shidaalka ida rageysan hay hata 0.9 ama walaa lahay benzinka naftada 0.7 laga galay laakiin zima anti roobkan sanadkan zaid kan nagaday baad kulli shidaalka horleen qaalaa waay ma meel raayada ee meel raay rageysan binjar amar kun barnaamijka saase meel raayada saase hal shay wallahi hata may beer korna isbeddel weyn weer korna kulli hede wadadii awl meel raay wad baa horta maray kulli kalgureegana timeeli ada baartii taragan walaan sheenayno ada lama sid fuustanka tala galay jarano ad sheenanka tamay inaga li fuusta kala kala barnagteeda meel raay kulli aawidaas markan ada shimeel lahay barnaamij meel raay saasu kulli ada serverka sadhi
maadaama ay wadada Iskiraasa Baydhabo iyo Muqdisho ee ta tobar bar hoogan ku jira waliba magaalada Baydhabo si eede on ku jira sara kaac dhan walba sida raashinka qudul daruuriga shidaalkii hano kala